Kiss.
Hustle in the streets, cause food for eat.
Cast down.
Cruise it down streets, I'm ushono kisikiliza biti. Thinking about life, ungekuwaje bila kijiti. Machungu mojoni ametengeka kama city. Au kamfungwa gerezani akikumbukia miti. Kila mchongo lokwenda kombo, kila kigongo tujifunza tusipende midonjo. Kirapu chapo natazama telemundo, na wapo mapicha kama ni kahawa ya fungo. Safari ni kali, toniki na jini ni majini halali. Vimeneji ufike mbali. Na vochonga vesi ni faulu za eze. Sauti ya rapu paka pisi na tamani ni tekeze. Muda poteza kupandisha hadhi do. Drama lizo nazo mingi sisi kitaji mo. Na kakuna kitu hakini sumbu iko waza. Wa masaka wakati na wajua wajui. Hey,
hit the murder wood alive. Sexy body girl, them never leave my side. I will never lose my African pride. Emperor Selassie will forever be my bride. Hey, I only get this life one time. So it's up to I to read the signs. Manifest things below, you use the mind. Our guidance come from the divine.
Mind is not plus side, nikija kwa block side. Na wakilisha rasta youth, hatuta backside. Na ya mjua ni most high, na momba na cross style. From Keme to the Zion, hapa reggae na hip hop. We rap it up, brena vena my mama pro pro pro.
Kubwa kubwa,
brena vena kwa bada pro pro pro.
Kubwa kubwa,
brena vena banana pro pro.
Kubwa kubwa, kubwa.
Check it. So what you know about the life that we're living? Ni unyamwezi, ni kochuga fresh. Mjuba nimechoka kushinda mbezi. Tunagiza nyingi na chosha kuwaita wengi. Wote twaishi maisha pending, usisahau faida chenchi. Kudra ni afya njema, siku inapokucha, siku inajifuta. Kitu kacha, sifu wajitunza. Usichoke itaka kesho, kesho. Siku haija kucha, minafanya leo. Kwa sababu kesho haija shtuka. Waifika kabla ya muda, ndo msaada wa maisha. Walio wai nipo akubwa. Neno la umbaji lina ainisha lugha. Sarafu ya ziada ipo, staki mkaribisha Juda. Mingo nyingi chimbo siko, niko easy. Pigo simple chips pigi, niko hivyo siku hizi. Yeah, back on the hustle, na brothers back down, cause the hustle is ours. Ni hivyo.
Hit the murder wood alive. Sexy body girl, them never leave my side. I will never lose my African pride. Emperor Selassie will forever be my guide. Hey, I only get this life one time. So it's up to I to read the signs. Manifest things below, you use the mind. Our guidance come from the divine.
See, mind is not plus side, nikija kwa block side. Na wakilisha rasta youth, hatuta backside. Na ya mjua ni most high, na momba na cross style. From Keme to the Zion, hapa reggae na hip hop. We rap it up, brena vena my mama pro pro pro.
Kubwa kubwa,
brena vena kwa bada pro.
Kubwa kubwa,
brena vena banana pro pro.
Kubwa kubwa, kubwa kubwa.
Grandmaster.